Fire Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Yo, I'm still Prezzo, I'm still visible, still so pricey. Yo, I'm still Prezzo, I'm still visible, still so pricey. Yo, I'm still Prezzo. I'm still Prezzo, I'm still visible, still so pricey. I'm still Prezzo, I'm still visible, still so pricey. My flow so icy. Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer. Gangster never fall. Saying who are they mock when I'm cut? Still move like a president. The game's uncompetitive. I'm on my own level, man. I keep praying.
Yeah. It's DJ Carlos.
Yo, I'm still Prezzo, I'm still visible, still so pricey, my flow so icy. Got your favorite rapper rocking sweaters in the summer. Gangster never fall. Saying who are they mock when I'm cut? Still move like a president. The game's uncompetitive. I'm on my own level, man. I keep prepping it. But shorty, you so fly, hands down. The booty so swollen, I guess you work out. Nipaba kwa sababu yako mama itisha upe. I need you for myself. I pray upo mwenyewe. Na kama mzigo no mwenyewe, aseme nataka shingapi. Natume number ya county na jina la benki. Kaza nitakukunda baby.
Can you put that body on me? Kaza nitakukunda baby. Can I please buy you a drink? Kaza nitakukunda baby. Can you put that body on me? Kaza nitakukunda baby. Can I please buy you a drink?
Give me love, yeah. Do somehow. One touch,
be love, yeah. Push up,
yeah, 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 yeah.
Yeah, ivo ni gusa bila kunikamata. Tulivainana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. Ivo ni gusa bila kunikamata. Tulivainana mama, ni kama kapa. Changu chako, mikasa sukasa. Girl, you better than them. I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. I see you, baby. I feel you, baby. I see you, baby. Even if you're not around. Umenishika, umenishika mateka. Zaidi yako sijaonaga. Umenishika, umenishika mateka mihoi. Zungusha body, I can't breathe. Mzuri kama mdoli, I can't breathe. Unavozungusha body, mzuri kama mdoli.
When you move to the left, I go to the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds was on.
For me, all I know is that you love me. I know how we started, all I don't know is how you speak around me. Baby, when you fire, kukupenda wesi taritaya. While I saw you higher, cause
I DJ Carlos in the mix.
Kiki kosa baby ni umbe, kuni pate. Iwe biringa ya mamukate. Anything you want to figure out, baka ni pate. Just know baby, I'm on my way. Yeah. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way, baby.
Navoridhika nikikona, napokona. Damu wa moyo, kama maradhi minapona. Nikikona, umekuchagua moyo. Maneno yangu liamini. Ukuenda popote, ulirithia sawa. Ukusikizanga wahuni. Ukawacha wote, ukaniona sawa. Baby, let me love you.
Love you.
I cannot do without you. Ilipete shara, I love you.
Love you.
Wena jina langu.
The Champion Boy.
Ushani teka teka moyo wangu.
DJ Carlos in the mix.
Kipofu na papasa juu yako. Naisi ya kuna amani sikukona nyumbani. Moyo unajawa tafarani. Kuchi kuchi chumbani, aziishi kichwani. Hasa pale ukiwa mbali nami. Tuche ya kuni kwa kishindo jiko lako ni mimi. Unipe joto joto pezi kwenye baridi. Tangangana nawe ni tabaki nawe sito kwa chumpeke. Chika shikilia usini aje mimi chunga sini teke. Hani mi kwako nazimbata. Nitafune unavyo utaka. Kiuno sini machakacha. Terebuka unavyo utaka.
Nionyeshe, niweke, tepe, tepe.
Niponye, ponye, bebe.
Nionyeshe, niweke, tepe, tepe.
Lobo.
Nionyeshe, niweke, tepe, tepe.
I love you too.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune.
Nikune, nikune,
nikune. Nikune, nikune, nikune.
kesho bado sijamwaga, sijachoka, ndio naanza sasa. Utamwomba haba ndo naleta mama.
Wewe wili, nina swali vile vile tenda wili, unaweza kunipenda tuwe wawili, ama ni kesi tuka nandi naye ali, basi tufanye vurugu baby.
Yeah. Usiwe na shaka, kama kuna tanta ngata utosheke. I wanna do you, only you you, hakuna mwingine atakuwa majuju.
Pepeta, 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 nga, pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga, pepeta, 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 wili.
Nikune, nikune, nikune,
oh.
Nikune, nikune, nikune,
oh.
Nikune, 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 kune, 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 ma, nikune, kune, 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 nikune, kune, 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 ma, nikune, kune, 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 kuza sexy panky baby hii sikitamina, mwende home quarantine tupige kambina, ndo kabati filio stamina.
It's DJ Carlos.
Acha ni ngate, utamu kizidi ni pesigino, nizidisha mauno ni ikate, mpaka kisigino ni ongeze na mikono. Onja ladha ya kibara, kuku kenyeji utapenda, bara tunajimwaya.
Oh yeah.
Huyu mwenzangu utapenda.
Bara milete, lakini pole pole nsijakilete, tabia ya kwangu subti mama. Spaghetti.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, Nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 wili.
Nikune, nikune, nikune,
oh.
Nikune, nikune, nikune,
oh.
Nikune, nikune, nikune,
oh.
Nikune, nikune, nikune,
oh.
Nikune, kune, 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 kune,
hey.
Nikune, kune, 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 kune.
She's so amazing. I cook a figure will drive for crazy. She wind her waist. Don't talk out behind for days. She's so amazing. I cook a figure will drive you crazy. She wind her waist. Don't talk out behind for days. You know you gotta. You know you gotta. You know you gotta.
Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
You know you gotta, you know you gotta.
We jamming, Krokoto, style na piga yaki yototo. Dani, misokoto, imeka uga kama kokoto.
The way you tip on your baby, na unaka kisonga all night. La baka vina wenga pampala, you carry all the things that me like. The way you tip on your toe, baby, na unanga gitamba all night. La baka vina wenga pampala, pampala.
Pampala botoshia,
she's so amazing. A coca figure will drive you crazy.
Pampala botoshia,
she wind her waist. Don't talk out behind for days.
Pampala botoshia,
she's so amazing. A coca figure will drive you crazy.
Coca-Cola butter, she, yeah.
She wind her waist. Don't talk out behind for days.
Coca-Cola butter, she, yeah.
You know you gotta.
Yeah,
you know you gotta.
Coca-Cola butter, she, yeah.
You know you gotta.
Sasumole, mina ninginia, komaratini pompole.
It's DJ Carlos
on the beat. Kiruchu, nipete na baba niwe, mina kuzimia, sizinguwe unisumbu wewe. Kitu na boxi usiku nipe shoti ama ishike magoti nileweshe mkomboti. Oh, mimi zako imeshankolea my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea. Oh, mimi zako imeshankolea my baby boy. Oh, ukenda
mapendo zako minta nyongonyea.
Acheli zambe.
Baby unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Achaji wali zambe.
Manaraha ya kuingiza ujue inapotokea.
Acheli zambe.
Unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Achaji wali zambe.
Mama unafanya tembo kutwa na dindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha kitonga.
Penye dhiki na shuruba pikia kondo ulini kumbata.
Piki piki upande uba
popote lipo kanifuata.
Bado wananita mzugaji, sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji, ulisema Mola ndo mpaji.
Panda nipande tumwage mbolea, baby.
Ukitaka tena tutaendelea. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Ukitaka tena tutaendelea.
Baby
unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Zingira mbara pam pam pam.
Manaraha ya kuingiza
chipu dena. Tunapenda koni kikupa mpaka moni. Nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe. Kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi. Na tekenya tekenya na kufanya
umewe.
You must reach a collect monster. So I contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. For your king put the crown on ya. And baby take your time with me. Let's flow like river Nile.
Aba, asa show me le kitu amekupa mama. Ebu chutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Kuonyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kele. Wana wanao. You ever leave me solo or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo wanoko loco. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshi na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Oh ntuhie simba. Chenga vidanga dana, vicheche nchuni simba. Oh nchuni simba. Oh nchuni. Asa baby mushomile kitu amekupa mama. Embuchutama kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama tuanze kandana. Kuonyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Receiving na uwezi kuvuna usichokipanda. Thanks God for giving. Usikuwa na umeme wala kepo. Inzi moja t-shirt na yepo. Iti leo na miliki lepo.
Lepo kunde gengi lepo.
Siku zote kisichokuwa kitakufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumjua. So ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shape wananunua. We pambana upate salari. Kila usisahau pesa maua. So ukikosa hata usijali. One love kwa wanangu wa kita. Nye ndo mnanunua CD. Two love kwa wanaki wa insta. Unafanya niongeze bidi. Three love kwa master na lita. Mlinifanya sirazi zidi.
Four
Jiangu munilizo pita mkanipa na jina mkasema niitwe
The Champion Boy.
Na siku hizi wananita tembo.
Hata we ni jeshi.
Yani kama una pigo za kirembo ni
jeshi. Kunde boy jeshi.
Yani wanangu wananita tembo. No 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 no.
Hata we ni jeshi.
Yani kama una pigo za kirembo ni jeshi. Wanangu wananita tembo.
Sasa unanuna nini, hauna dhani hata mimi napenda. Nishazichoka na mimi, boga za majani kila siku mlenda. Siko juu, siko chini, niko nusu sado. Sio wa kumi, si sabini, ngoma ngumu bado. Kama ibada na swali sana, usiku wa manane. Tena nafunga na suna, mambo bado, bado mwana wane. Naona yanazidi kuvuma. Nikirudi na hasira, hasira. Nizoe, mambo magumu bado bila, bila. Niombe, nikirudi na hasira, hasira. Nizoe, mambo magumu bado bila, bila. Niombe.
DJ Carlos in the mix.
Haijakasa.
Nivumilia ipo siku tutapata.
Haijakasa.
Sina na dhiki zitakwisha baby.
Halijakasa.
Uchana kope makeup utapaka.
Halijakasa.
Tutabadili mboga kuku kwa manyama.
Fire Limit Entertainment DJ Carlos The Champion Boy.
Choche ya kuni kipenzi changu. Asubuhi tumboli kikuminginya. Pokea kidogo changu. Tunywe chai na mkate wa kumimina. Akili kichoka, riski kikosa. Najua kwako ntajiri waza. Kama makosa nivute chumbani. Kununa nuna unajilemaza. Ustamilivu, muna wachache mno. Jua shida rafiki wa mbivu. Baada ya dhiki mavuno. Kila jema lina maumivu. Na kwenye waliomo tumo. Ya Rabbi salama, tupe tulivu. Penzi lisifike kikomo. Kirudi na hasira, hasira. Nizoe, mambo magumu bado bila, bila. Niombe, nikirudi na hasira, hasira. Nizoe, mambo magumu bado bila, bila. Niombe.
Halijakasa.
Nivumilia ipo siku tutapata.
Halijakasa.
Sina na dhiki zitakwisha baby.
Halijakasa.
Uchana kope makeup utapaka.
Halijakasa.
Tabadili mboga.
Madui wamenizidi pesa na umri. Na shanga sijui au tuseme nina kibuli. Na kata wanidai siwadai. Hila na shanga, mwana ni chukia. Chuki zisizo sababu. Mwana chinya mbuzi kafari. Ili asile apote. Ona wanavyo mwaga hell. E Mungu baba unitete. Wana miriki mafogi fogi. Wana shinana na midongote. Wana wish hata nishiwe kodi. Nitange tange wanizome. Ni mnyonge. Nimlilie na si wewe, kisa tonge. Wanafania, waniondoe.
Minajikaza hivyo, minajikaza hivyo. Minajikaza hivyo, minajikaza
hivyo.
Minajikaza hivyo, minajikaza hivyo. Minajikaza hivyo, minajikaza hivyo.
Kimamba
kama bahati sana karawe, nimeipata kwako, baby. Usini chukulie poa, wawaditete.
DJ Carlos in the mix.
Mti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana wananichora, na minaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata, hakubisha. Uje tukwe mapipa, tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. baby, we want moto, wa moto. Bebe nataka, weningune wa mapezi sinashaka Kaka, sheme yusha pata, wefu matirio na uhaja ya talaka Tunao, tunao, pacha wapige domo, tunao Si wapagi promo, hao, no hatari, achana nao Na menipata, mekwisha, haina utata, kubisha Uje tukwe, mapipa, tulepata, delisha Haina majoto, haina Tutonge mafoto kiaina Nekuvishe pete final Baby we wa moto wa moto
Dance kama chiba kachupa magongo Hey, dance kwenye beat ya kimambo
Dance mamilio ni kama unachoza kegosho
Mini kofi baya baby Kama kari meshusha keji Biyani narita ya didi Kukutu ni mushi ni shazima fegi Baby dance hallelujah Jo katikati dance kakololo Iyo kote kama uwa Leo wiliponzo tiso kwa natesa
Kama tia roho chafu Ingia kwenye sakafu Na futo wako leo ni kudensi
Bendo mugongo Bendo mugongo Bendo mugongo Bendo mugongo
Pinduka leo kuna lipuka Watu juu ya furniture I can see you looking at me Indica pia kuna sativa Sura ya malaika Won't you back it up on me Mali safi and the chain Anything she wants tonight on me Call me daddy, say my name
It's DJ Carlos
Kama tsunami Tumekuja wengi ni kasi ni army Been a good boy kutoka zamani Solo generation we run the city yeah.
Kama tia roho chafu Pasuke kando hapa ni kudensi Ingia kwenye sakafu Tafuto wako leo ni kudensi Pendo mukono Pendo mukono Pendo mukono
Acha mapenzi run dunia Nilikuona kanivutia Baby You're everything that I need baby You better know Wengine wapulize gunia You're my beautiful peacock Takutunza kamtoto Ototo sitoto We mtoto kiboko If you don't mind let's take a photo Kisha chora namba kwenye telephone yeah, yeah. Hey, telephone Oh baby, let's take a photo Baby, hey, photo Kisha chora namba kwenye telephone yeah. Hey, telephone Leo tujuhani hey, yeah. Me can get enough for you hey, hey, Ever since yeah, I met you hey, yeah, yeah. My baby, how old you churururum Ever since I met you hey, Me can get enough for you
Kamoyo kangu kachoyo Kila kwako nimetulia Nairobi mpaka Bagamoyo Anataka kunichumbia Sasa nalishwa na vishwa na ogeshwa
DJ Carlos in the mix
Tena nalindwa na pendwa yule siwa kuficha Picha kule kule Patapata tabu sana Macho mbele mbele Ananipenda sana Hakuna pingamizi kwetu Hakuna marama kukwetu Hatuna maneno kukwetu Tunapenda na kikwetu Akaka moyo kangu nijipe Nijipe Ukinipenda sana nijipe Nijipe Akaka moyo kangu nijipe Nijipe Ukinipenda sana nijipe
Oh na 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 Entertainment DJ Academy
Mimweza kuna weza kakupenda sikatai Kweli
ndo shazama usinipige kibabai miapo kwako shabwaga moyo usiulahai kweli ndo shakwama unachotaka sikatai najua bado amini hayo yamekuwa achasiamini si hakuna pingamizi kwetu hakuna madrama huku kwetu hatuna maneno huku kwetu tunapendana kivyetu
akata moyo kangu nijipe
na na na
nijipe ukinipenda sana nijipe nijipe akata moyo kangu nijipe nijipe ukinipenda sana nijipe
for you, I'm ready. Hey, my sweetie, my baby, my diva. Allow me to be your lover. Your love will go give me fever. When you touch my body, yes, she got me. Buy me water, make her clean my face. I like Ugandan water, so clean and fresh. Oh, baby, buy me water, make her clean my face, yo. Me, I like Ugandan water, so clean and fresh.
It's DJ Carlos.
Ukikapa shoti mbili kana lainika Toto kame beba joto Utatani uyu damni wa Morocco Mkana katika nkama kako peponi Mkana pakuwa nkama kako jikoni Kakipanda chuma nkama fundi wa pwani Nikashai kwenye mwanga hatari gizani
Prakata Anive dawa za kiume Leo kuna manzimi na nyemelea Kuna vile na mdaito Nataka kumsampo Kaneli mtasikia laha ndanyalo Akinipa laha ndanyalo Kake ni katait kadogo Vile nilitoa Kenya mo Ililia kakifuniko ya speedo Okwankwo
Prakata 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 mu
Baby, shauru taki kabisa Eti unache na visa Vya firami na musa vingi Ikilala na utakama Naniita Nafumba macho navuta shuka Naona napumbazika Unishika kongipo hapo Nafarigika Mambo yako mahaba yako No mana natononoka we
Wana 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 Pale tulipo kutana Mikono tukapeana Macho ya kati zamana Wana 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 Pale tulipo kutana
DJ Carlos in the mix.
Atamna iba waku wanafikiri Lakini mapenzi yalishika moto Ukiniguza misifikiri Baby kiwa chuma wajazima moto Wacha wapate kinyongo Wakichoka tupatane moro Wameshinda wakileta zogo Wanapiga domo kila zogo
Baby wane go down, sinamu gongo, usijali mama
Entertainment DJ Academy.
Kufikia daily love, wambia minawe kama jamdo. Wazi ongeze tawila. Umeni cheta fedha ulimi mdomo kwako kawizina. Umeni teka hali so. Ushani kata kata nyongo meni tuanga na minina. Delina kata mauno. Promise, promise utakuwa na me too. And I promise, promise I'll be riding for you.
Nataka kuja getu, anajua napikaga vitu special. Special for you too, niwe unanizimaga michechetu. Tuliza agiri mentu, ukinipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho hey. One time, show me what your mama is yeah. Two time, I put up my money. You nitaga nigo bebe ubembe chupa ju. You know I like it. Nitaga tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaga niko bebe ubembe chupa ju. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Contact Carlos 07182408344.
Yeah, sure, my dad. Mi kama mimi napenda Miss Chezi. Woo, woo, woo. Nataka mapenzi. Missi angali mapesa ama benzi. Woo, woo, woo. Nataka mababy. Nitoke hapa nitakwenda wapi wapi. Mapenzi yangu na wewe I'm happy happy. You make me go down katikati. You make me sing oh laddy daddy.
Simama inoka jonko petuzo. Mapenzi yamekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga utajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka niko bebe ubembe chupa ju. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe chupa ju. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Hands in the air one time. Hands in the air three times. And we're all in the party like. Hands in the air one time. Hands in the air three times. And we're all in the party like.
The Mavic
hey. One time. Alright.
Nikipona moyo wangu gojo gojo. Nahisi kukonda, oh, nachojo wachojo. Staki kona kona, na kusubiri jojo. Oh baby, shona, shona, chindilia. Dogo mdogo, nahisi naibiwa.
Oh no, I want no janja.
Nachanga nyikiwa.
Baby, slow, slow, safisha wanja.
Nikumbate, nipate joto joto. Mwagambolea, tupate katoto. Kusa baba, oh, ya moto, oh. Kimoko.
Nimekusikia, oh mama watoto. Nakanyagia, mix up tokoto. Yonga mama, ya moto, kimoko.
What's the time now?
Nakuja.
Mwana utokei?
Nakuja.
Nimechoka kusubiri?
Nakuja.
Mwana usogei?
Nakuja.
What's the time now?
Nakuja.
Mwana utokei?
Nakuja.
Nimechoka kusubiri?
Nakuja.
Higher Limit Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Oh, wanaulizana, nimekupendea nini? Baby, tumeshibana, yani choka na mpini. Baby,
vile unavyosindika naridhika, oh my napoa. Besi natiririka, miminika, chatangaza ndoa.
Nikumbate, nipate joto joto. Mwagambolea, tupate katoto.
gusa baba ya moto kimoko.
Nimekusikia oh mama watoto, nakanyagia mix up rokoto. Nyonga mama ya moto kimoko.
What's the time now?
Nakuja.
Mwana utokei?
Nakuja.
Nimechoka kusubiri?
Nakuja.
Mwana usogei?
Nakuja.
What's the time now?
Nakuja mama.
Mwana utokei?
Nakuja.
Nimechoka kusubiri?
Nakuja.
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 Oh my god.
Mama.
Nakuja.
DJ Carlos in the mix.
Come here, show me your panty. Hey, hey, hey. Why don't you come over tonight? Mwache alale kwa maji. Biki jini mekula miss your doggy. Ajwe na ichapa tonight. Ipe bend over si December. Yale ya jano nipetenda. You know me want it. You know me love it every day and night again. Amira, eh, Coco, Amira, give me some. Amira, eh, Amira, give me some.
Oh, I said I'm jiggy, jiggy,
one more time.
In your final last time,
one more time.
Oh, baby, find your tail,
one more time.
Oh, yeah, yeah,
one more time. I'm jiggy, jiggy, jiggy,
one more time.
Feel only final last time,
one more time.
Oh, baby, nipa,
one
more time.
Limi kwenye shingo, miku mikingo. Oh yeah, yeah. Baby show me what your mama gave you. Oh yeah, yeah. Love you too baby, navi shindo.
Navi shindo,
you better know. Hapo me finya, finya hivyo. Your tender touch, oh my gosh. Hapa kende wanna fast touch. You got the swag, them can match.
Oh yeah, yeah.
Hamida, eh, eh. Hamida, give me something. Hamida, oh yo yo yeah. Hamida, kill me. Basi kam jiggy jiggy jiggy.
One more time.
Vinyo li fanya last time.
One more time.
Oh baby, fanya tena.
One more time.
Oh yeah yeah.
One more time. Kam jiggy jiggy jiggy.
One more time.
Vilo li fanya last time.
One more time.
Oh baby, nipete.
One more time.
Nipete na.
One more time.
It's DJ Carlos. Higher Limit Entertainment DJ Academy.
Kenyata wa Kenya ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu minya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa. What I believe, ino mani nolo. Yupolo mpaka moyo, haka utawa vipande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuwaga mchoyo kutwa miguru pande.
DJ Carlos in the mix.
Kwanza mapenzi yamezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde amemshinda shabukani. Akiza nyama na pombe, atulea twende chumbani. Nikupe mwoko wa jangombe, kisiginu kiwe begani. Baby ule ni misiwezagi kuzunguka. Kupe kabla kuja pambazuka.
One night, hey. One night, one night is dead.
Konde boy, squeeze kupenda penda, kumepitwa na muda.
One night is dead.
Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuja.
One night is dead.
Usijidanganye umemkamata mtoko wa mujini. Magoli mengi samata, hata uzame chumvini. Ila kuna waze wa migodi, awagonga gihodi. Ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya naenda jogging, kumbe yuko loji.
mboga za mimba, boko jimu na jaza body. What I believe, what I believe, no money, no law. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, nina wivu, moyo wangu samovu. Hakuwaga mchoyo, kuto miguru pande. Kwanza mapenzi yamezaliwa Bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa Mbonde amemshinda Sharukani.
Sio unakunywa tu mapombe, unajua nilipa nani. Twende kakupe kula ng'ombe, ukaugulie nyumbani.
Baby all I need, misuzagi kuzunguka.
DJ Carlos,
hivyo unampendea nini? Wakati kila kutwa nakuuliza unang'ang'ania nini? Ni dhahiri subira na heri tuvuta.
Wanaume wengine ni kama nguo nzuri, kitrai mwili like I
tena wamani shusemacho ni waongo, fight for your lover. Ningethamini penzi lako,
una staili bora, mwanamke anahitaji matunzo.
Lela, lela, ungekuwa wangu ningekupenda ipasavyo. Lela, lela, ungekuwa wangu ningekupenda ipasavyo.
Changu chako, chako changu, minawe na wewe.
Tena niache utoto kutwa kucha, machangu nikuoe.
Kwa shuja wako ntakuliwaza, takufariji mama. Ukinitaji mama, nipigie simu yako.
Tena nitakuwa shuja wako mama,
takuliwaza mama.
Nitakufariji mama,
nipigie simu yako.
Nitakuwa shuja wako mama,
takuliwaza mama.
Nitakufariji mama,
nipigie simu yangu.
Mauja lava, ningethamini penzi lava.
Una staili bora, mwanamke anahitaji matunzo.
Kupendani vitendo, si maneno maneno. Leo nakupa kitengo kwa kufika malengo. Umesiba mapengo kwa upendo, upendo. Bwana wanazingo, anzeni vikao vya sendo fie. Maana ni urembo makutuza mama, na shukuru umekuza. Chanda mapete na kutunza nama moja wote wabuza. Na umesha nizimai na yo 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 love mama yo 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 mama ya na yo 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 yo. Na umesha nizimai na yo 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 love mama yo 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 na yo 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 yo.
DJ Carlos, the champion boy.
Toto langu bebe, mkitikisa
kama chani na udongo. Yeah, nje ya sayari ngekuita kimondo. Oh, kama chungu ya kibongo. Na usiape time ya kutibu wenyongo. No, maana chuza mana na shukuru umekuza. Chanda chema pete na kutunza nama uja ote waburuza. Na umesha nizima na yo 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 love, na yo 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 love, na yo 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 love, your love, your love, na yo yo.
Mama, 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 mama